Shannon, this,
you know, rocking with Tremor, yeah.
Hey, I'm Biz Vibe, Surface Rapper Killer. BNT, baby. Baby. Shawnee P on the mix.
Above representation music.
Been around since the past. 1 minute to the healer. I've been around since the past. 1 minute to the healer. Come kuna.
Na packing ana jira, na packing ana jira, ni sakira kwechirira. Kwechirira na wakero na wakaika. So ntia kumendora menyamo na kapotia. Shimadira ni no sandye. Lelo na pesa kwechirira ni kushantye. Kuno ni kupraka kama noma di pepresi. Depende na ziwa kazi chirira pazeti, pazeti. Kuchiriza ndiye moto. Kiri kichichana, disapona kafoto. Blas ndine boss, angachepea wina loto. Tivina fwete deka, sila ni azontyo. Vili fine, vila vili kuno. Osa soba kwene chirira ndikuno. Shimadila uzaona ukafikako. Kero ni mayati, yellow life in Chicago.
In around in the past, 1 minute to the healer. I've been around in the past, 1 minute to the healer. Come kuna.
Ni kuketoro ni kuisa. Oho ni kushanti hapa so ndimo kuisa. Ni mabomba deka lero ni spende. Wangu tachirwa DJ disapo maluete. Zikasira ni zatumi lapo keusi. Gai wano kaso atire ngana posi. Nizivela kaini na mapresa. Ni shipwe zikasira vaza chosa. Ela, we ngona wila kade to make matters worse. Welelo ni peite. Chalira na mbo iba lako pressure. As a young blesser na mane na mbo chosa. Ni fina hili yosa kai kulipe balata. Ine ni downi mumaziba ni kafika na fika. Na drama na mbo cheka. Ni non-stop utikafika paka kuta.
Been around since the past. 1 minute to the healer. I've been around since the past. 1 minute to the healer. Come kuna. Come kuna. I've been around since the past. 1 minute to the healer. I've been around since the past. 1 minute to the healer. Come kuna.
Mani vashitabo
DK Drugs
Zabiga chani
Nakaiwe
Ela wa king
Achanya po
Yana pepa gacho
Nakumona
H2 Christy Ela Viper
I see
Jibs I see
Shonen this
Dreamaya
Nakumona. It's not nice.